girl mama sita. Kwenye bed unawajibika. Kifuani saa sita. Umbo namba nane baby wala soti sana. Please give me your number eh. Nataka badaye ni kupigie. Mtoto flani kilanda. Mavayolini ni asikie. Nijijenge kibanda iyo. Na penzi lako mini tulie. A baby move she go down low. Please give me your number. 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 Kishe jogo mama koko liko. Ikoni uniteke na madiko liko. Kima penzo menishika mivi cheche mwiko. Cheche mwiko.
Cheche sauti yako tu kama kinanda cha Bruce. Ukicheka kanyoka na pigia mruse. Ukinishika kidogo mwili unasisimka. Hey sure usinipe ndogo tawewe seka jazika. Kwanza lusi mpaka ofiga. Ruksa ni chune ni firisi niwe Mark Muga. Michezo frano kinchezea na jigamba. Sijavuka mto lakini na mcheka mamba.
You my bad girl mama sita. Kitandani unawajibika. Kifuani baby saa sita. Umbo na manane mama wala siti.
You my bad girl.
Please give me your number.
Hata kama wakidisi misio fi.
Mtoto sauti kinanda.
Takute Kenya mida frani ukiwa free. Hey.
Please give me your number. 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 Kine wanalia maisha wamefeli. Walikosa mapenzi ya kweli. Ukiumizwa lazima ulie.